Yeah, yeah. Check my rhyme, check back a flow. Najiona mimi tu wengine busy, I don't know. Makaratasi pesa sio ye hasara ro. Na ukijifanya we manara na geuka mo. Na kufukuza tu kazi, mbona si kazi, busy sipendi unazi. Bora kuweka na wazi, mficha maradhi, mana ubinadamu kazi. Zetu kupiga geshazi, na iko wazi, si wakali wezi kazi. Kitu tutaki makuzi, bora ujuzi, uliza kupapa razi. Yeah, kusumimi ku stop now, wait. Mana hukutao busy no to pay. Swala kwa hustle na ku pray everyday. Mungu bawa kutumama kile kitu okay now. Kila kitu okay. Na kama ni kubomi na bomba kabasi. Cheke my details, home sina wasi. Izo kunukia ye mwendo marashi. Fune minu dogo business kanda vasi. Wala kuna wasi. Kila kitu safi. Cheke my dress code vile niko fresh. Vile na watisha. Nani wakubisha. Haya yote tisa. Kumi wame kwisha. Na wanajua vile niko. Kwamba miso. Vile naifanya rap yonekana simpo. Mana lipo sipo. Nando yangu miko. Zile kujuana sana kwangu mini mwiko. Yeah.
I put it in.
Put in.
I put it in.
Hey, in my zone. Sambovu mini kona kazi. Sanzuri nipo. In my zone. Sambovu mini kona kazi. Sanzuri nipo.
Put in. Yeah.
I put it in.
That's right.
Put in.
I sit in the house.
I'm going in. Hey, your future's my throwback Thursday. Speedy Hini shinda flight kwenye runway. Anyways, Joe McKinney way. Introducing we usika magangway. Mob yangu ni noma na miso inspector. Mini shule mnasoma na hisi ndo ni lecture. Lecture makini, I do this for the culture. Nili survive ni kila menu mbele ya vouchers. Na mini killer ni killer mina kill vouchers. Ukiniotea mapembe mini poacher. And if you wanna learn mini culture. Na kama unaugua zile chuki mini toucha. Ballon d'Or flows, Lamborghini doors. Missy Vunji Bay kuwa indoors. Mambo zangu binafsi siwezi disclose. We were gonna cool about her indoors.
Put in. I put it in. Put in. I put it in.
Hey, in my zone. Sambovu mini kona kazi. Sanzuri nipo. In my zone. Sambovu mini kona kazi. Sanzuri nipo.
Put in.
I put it in.
Put in.
I put it in.